Wapinduze. Longside Mesh.
Original Bad Girl.
Baby, why won't you come to the dump? Me napenda uki dance to follow. Me napenda uki wine and go dump. And go dump. And go dump. Kicheza ndobolo zikishika tuende down down low mafisi wafunge midomo napenda unavyochekecha kiuno unavyotetemesha urembo wanipaga wisa na kama basi kakishika
go down low.
Baby, why won't you come to